Mpulira ntidde, ngasikiriza nti nantadde, kuba nali mu obudde. Kyannuma kyannuma, ebiwundu by'omutima bye wankuba, mu mikwano gyonna ne nkwanjula, ate gwe mwano mwano ndabisa. Baby ng'agenze, ng'agenze, after waste of my time, my time. Baby ng'agenze, ng'agenze, after waste of my time, my time. Katono nyewo obutwa, naye omutima gwange gwaguma. Shibali mpacha numa, kupa wetula vune koma. Ane yambo senso zinemi alemi kwa one ngoba. Na mana ndikao, yanchawa, 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 yandikao.
Nanchawa.
Ane yambo senso zinemi alemi kwa one ngoba. Na mana ndikao, yanchawa. Yanchawa, yanchawa, yanikao.
Nanchawa.
Yanchawa, yanchawa.